This is K-Brand Africa.
Twitter and Facebook at K-Brand Africa. Move with a brand. Be the brand.
When the bed to the entire party. Enter party, all the girls them go shake their body, go shake their body. Oluwa bona mukuna belly, the get my gun off belly. You know get money, you take a police. Me at the life you can. Christian on the map, but I just pray you the money on your mind. You supposed to know, send me nothing you come at.
Spin yard shows.
So my baby make you no good dollar, no good dollar. When the bed with the entire body, and the girl them go shake their body, they go shake their body. So we got five.
Unolikite kuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinye nyekea. Chumbani kwenye shuka, lina nitekea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga, laki chaga. Wengine adi wenye pombe, dona limuaga. Unala wima wima, inatokea Kongo. Sindori lekwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 oh. Tina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za mikando kama hautaki. Uno, upine kama unakanda chapasi. Ma uno, sirizo mbusha hati kwenye bati. Uno, manga deli, basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajali. Uno la chibu chibu, inamkondesha zari. Uno la reisi, alinaga mifuba. Ukenda DRC, kuna faripuba.
Mikono juu na kangoma kama unaisanza tukubanju. Hey, ushageuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sareye tube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itishi mzinga bana ziki come to rory. Hakuna itha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Kodo wa muranga ame come to rory. Zikiisha mbura tina turorie. Tuki mix na kindogu zitugurokie. Kama mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima huru towa kutu adi nkiwa jaba. Nyore mia bwana tambu wala wama.
Hey, itisha mzinga bana ziki come turorie. Hakuna itha youth man we turorie. Oldi kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
This is K Brand Africa, the international DJ.
Now hear this.
Nasikia kusetiki sentimenya. Nasikia kuimba zimenishika. kufanya mapata. Leta kwanza kumi katakata. Sijui kanda beba metanfuata. Bati mzuri nimepata. Pitia kwa duko chukwe fanta. Go kama Sprite faster faster. Ni mistari kuzandika na mafans kuwashika. Hadi wanapandifika downtown. Hadi fika kutoka foreign. Dagoreti washafika. Dania kambi flani ni mistari tunazipika ni vinyo zimeiva. Hadi wanadeku onja wezi ngoja. Nivenye miwa nice design. Yaka japa na tunjoti au gomba. Na ikibamba sana dija bulo kani.
Jaji pinge kuba. Jaji pinge kuba. Pinge kuban mangu akazangu zimela. Nasikia kuimba zimenishika. Nasikia kuseti kiseti mina. Nasikia kuimba zimenishika. Bedi wangu ayuko
Tingishizo mara matia tia tia. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia tia. Kwa nina jebado just ya tia tia. Tingishizo mara matia tia tia. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia tia. Sinapenda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbukura dansha soma. Ba do 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 do. Kapa kila mtu kona kutu. Shika wako min, shiki wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Achika mtu zitoke, tudance ati shoke. Na usiogope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsake, npate, njote. Na ihadi koste, miwesha ninote. Na kuwaga fete, tuende tuendete. Shap kama shete, jibambe zitete. Si, leo ni siku yako mami. Kamtuka watoke kwa kule kinguai. Na bado kini jenga stabak. Tia, 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 tia. Kwani nyeje bado just ya tia tia. Tingishizo mara matia tia tia. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia tia. Kwani nyeje bado just ya tia tia. Tingishizo mara matia tia tia. Mikono juko napenda matia tia tia. Right, left, atia tia. Atia tia 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 tia. Tingishizo mara matia tia tia. Rombo sotoko nazo matia tia 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 tia.
They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him, he just came out of prison. Bitches be talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M, I'm in the sticky bins. That mean it's candy apple red, I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact, I'm with the 100 max. Oh, this is custom made, Donatella sent me that.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Da, da, da. Shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm da, da, da. Shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking.
Africa.
They call me
Megatron.
Shorty's a megacon. It ain't about the race either, it's a marathon. I put the squeeze on him, throw up the beats on him. That ass clapping on the D, Hercules on him. My name is Batty Batty, I keep it tight for Zaddy. He keep it coming, coming, he ain't even dropped the Addy. Trunk in the front, front, I need a blunt, blunt. I own my own Moscato, bitch, we getting drunk, drunk.
Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. I'm drinking, it's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking.
Báilame como si fuera la última vez.
como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
And tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga. You need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje vestidito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
Choro, 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 choro. No matter the case, but my music keep me bass, my sweet, sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, you gon' need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah, body fine. When you day, when you day, wake up in the morning, man, I did
by your side for me. Make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro, 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 choro,
cause everything done bust, oh. The kind of love I care for you, nah, mad am I too cost, oh. He asked me waiting I love for life, I said waiting no go touch us, oh. Oh, every day make I see my mama smile, that make me the bumper, so. Call up Biko, go, go, call up Biko, go, one beat, take a call up Biko, go, go, call up Biko, go, one beat, take a call up Biko, go, go, call up Biko. Call me, take a call up, pick up.
Yes,
call up, pick up. They me say she like to dance a tonto. I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo. She say she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh,
for your mata, move on, move on, move on, move on.
I'm a little bit Tukojing na majong na mafansa kubezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati riang zapo nyoto ni mafuta. Chikisha njito ndo indi zenge usupa. Uliza guashiwe beba na mashuka. Lendo store ndio ni kujome kibonus. Ngore odi ndio ni kusho ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pike munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mange usoko wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwe ni kue kipedi. Kauna usoro juwe ni kue kipendi. Bashi kufain juwe ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Ngius ako jabana na dice juwe friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madame wakikam na tunakuanga girimba aluta.
wetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, 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 zimishika aluta.
K-Brand Africa International
Hit Mountain, Hit Mountain, Bad Mountain, Bad Mountain, Hit Mountain, Hit Mountain. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, si ujibebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzira, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadayo, toto wili tunadai. Njoki nduta na wamai, uko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high dine. Takukata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini mada shiro. Like a slave body girl, yeah, she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tuna watoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njere. Tarifo tunakujanga na rende. Boy vupa tunakwash na pireza. Big tune kwenye club wanacheza, hey.
Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Follow on Instagram, Twitter, and Facebook at K-Brand Africa. Move with a brand. Be the brand.
You can be my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flock tummy chains on your waist. Hiya, you better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hiya, I wanna feel that taste. Suck up,
girl, I like it when I whine it. Suck up, you wanna pull it right behind it. Suck up, feel the wave coming right in. Suck up, so get too close. Suck up, I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
K-Brand Africa.
Oh, baby. Oh, baby.
Oh,
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea so rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akulishi akubishi kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu komba umabia. Kanyaga slay queens vipishwa vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, udadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, baka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga. Oya kanyaga.
Kanyaga, 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 kanyaga.
Kama nalicheza zangu wale wakuda wataku kitangu taku wajue zinamba chafu. Squeezy watu wanataka money. Sami kimu itaku posti. Kunitumia ni picha pigo gani? Eti basi denku posti. Kabisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo. Wafuruga mipango. Waze wa insta mchambo. Eti baby niunge bando. Uzushi, mashemu fake, nuksi, udadade, mawifi, baka maex.
Mambo mbaya. Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, aimi nitakokota. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff mina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyunyo ziko sete za kigwava tu. Mibarenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama. Danova haswa wairimu wanja fida. Na kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama buda mbwese Dakar. Wananitaras kwa sababu mihuban. Wakiwasha dust na city kapedi. Ukinipa bang tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby, shika simu, wacha kabambe.
Kwa benzo weni kalie. Pandisha msuka pepe nizungushie. Akisha kukatele nitachishie.
Reload it, reload it. It's another one ni gomide. Kila siku kwetu holiday. Supare, mpuza chochate.
Brother Safi, IG, yenye hygiene. Mwaga maji, dripping. Wezi mopi nilika funga. Nika tupa keys. Swiss beat, alishia, akanipa keys. Black and white daily, zangu low key. Lyrically sick, kujana doki. Yeah, yeah, nasi kanye. Nge, nge, nasi hanye. Yeah, 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 yeah. Nasi kanye. We, 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 we.
Venye na bonga cho. Kwenye boxer the only place na kwa keliki so. Ligi libido, niko mangiri do. NFL, NBA, izo mbili bro. Spiki show bila guada. Wabila nega nega wapido. Wapido kama is a bitch. Na weni wagido. Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, ame come na Mary Jane. I guess ni ile getha 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 getha
ya kumedicate.
Number 9 but a ball like 2-3. Balling na wengi wako chupri. Ka upendi soka we can kick it. Can I kick it? Uliza Bruce Lee, London, Paris. Hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 yeah,
nasi
yeah,
kanye.
Nasi kanye. We, 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 we.
Nasi we, we.
Yeah, 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 yeah. missionary. Woga ni gware, bora ni ngare. Entry ni sare, mambo ni shware. Ule boy wa number nine, yeah, we. Legendary, dada ni dare. Kisha ni gware, seti kivela. Chicago nare, geuka basi. Big wa kibare, chapa ilale, yeah, yeah. Make sure me dose, iki amuka. Bonga is a dose, just for a sec. Bonga na boss, just for the sex. Gongo ki go, 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 go. Drip licking, keep sipping, lip syncing, keep kissing, take it, take it, keep siggis. Hey gypsy, come see this, na feel tipsy, na see whiskey, na hazy biscuits, brownies, yeah, what the throne and crown me, where, welcome to House of Manchu, yeah, 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 that's the Kanye, where,
I'm now you know yourself. Catch a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
Nalagi kusamu ni mecheck. Na leo na die, moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in our location. Stack your stories and see me stack in my conversation. Stack, eh. Wakani pata kwenye gate. Kama ni appointment, you know that I won't be late. Nope, this story na jua well, na relate. So katambi mkumbili sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while.
Spin your child.
I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toki mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie. Number one lover. Take a selfie. Baby, na my lover. Do a selfie. Number one lover.
Maisha ni mojo achan bambisho. Nasemu kosa achan ya kikishe. Young wala msi kitana na piti. Usijinime cha ufo sijijiezi. Leo ni leo, siachilie. Jipige kifua, siaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanza yango lia juu, inaweza.
The fast life, you want touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunenda prompt it in titi all along. Nime notice your form, me go fit it to me bond. Sa tunengia zone, udushike isha go down. For DM low perform, no baby. Take
a selfie, baby na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie.
Give me na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Give me na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh me all down. Anytime we I see you for the club or the television, your body. Sure you know no set it when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, wine it for me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me, you go love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no. Say when I want to come out, take a signature. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put the ring on your finger too. And be a better guy, guy. Be a better guy, guy.
Me wife in a dress na me room. I fi think fast, cause me know say me doom. I fi try me best fi convince her. Say me buy her that from last year doom. She never believe nothing when me say. So me tell her the truth before she start assume. Me say, baby, calm down. She say she want know. She want know what going on in the room. So me say, girl call me phone. Say she want some loving. Me say, come make me fix things. Her man not treat her right, so she call and beg me fi fix things. She and her friend them apart, five gal of them plus me that are six things. A real gal is like me, me not drop the crutch and go miss things. Me send me phone just every second it, every minute it, them a mad me.
Spin Yard Sound.
I shut down them, all your friend them a call me. Gal, yeah, about the touch and get jealous. So me tell her, cock up and set things. Hey, she walk up on her head and tip on her toe. So me give her the best things. Hey, gal, broad like me Range Rover van. Pan low profile, she can't take rims. Hey, me make the gal them make up them face and scream. I don't vex things, me do not stop. Every second it, every minute it, I'm a mad man. As a gal, them a, all your friend them a call me.
I me a the Black Panther. From down our Wakanda. Baby, me take the herb, give me the stamina. So come make me dance to the song, ya. Girl, you're pretty like cocky, ya. Are you a Miss Atty Atty, ya? You know I said the girls them we come from. If you know want a girl, use a bulla. Girl, me want put a bread in your oven, but it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action. Turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play. This a Wakanda jam, jam, jam. Last year, girl, I broke off back. But this a year, me come back to me spot. Every girl, I lock shop. I feel what my back. Now we in every girl contact. Cause we make the dance floor back. We make you girl ever wind up on that. Baby, but me give your girl, you feel give me back. Now we no play to steal a knock. Girl, me want put a bread in your oven. But it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action. Turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play. This a Wakanda jam, jam, jam. You know the girls, them not see me all along. Them said I want ya a go mash up session. They said I want ya is a real number one. He make them a wine and a cock off the man. In a the dance is man and woman. Procreation is part of God's plan. I tell you she go to have a ram. Hey girl, come give your love to the African. Girl, me want put a bread in your oven. But it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action. Turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play. This a Wakanda jam.
Kitu gani hii?
Kwanza venye umejibeba ngami udai miudai miupenda napenda chako venye uicheza ngami udai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Ingi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. La mimboko mbaka usogo. Dema kiwa tampwa na stone proper. Alafa kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran new die new die new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda
Niko kidali yo shamba na chuna mboka. Lito jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na riang na zituna kama chenge. Kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mbroka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chapa.
Pambulu luku washa kindukulu. Kam tuku jani ni kupike mabipoko. Pale Instagram gata chisha na kimboto. Venyo na wakesa mina penda mangoko. Mangoto maloko siko gambosho orosho. Kiva zime bundi nani kuru kulamba mururu fika ndona juu ya koto kurugu kukaba kwa kila
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda fika fanya dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na fika mafika na miudai miudai miupenda
K-Brand Africa. Ndiwa mboranga ni meka mna mandom. Nizi tireni na siti zimetoka ngong. Kina wapo wezi mpata mini kasadam. Kuma koko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Koko haram. Koko haram. Koko haram. Nizi tireni na siti zina karam. Koko haram.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Akosho poloshe mapunyeto. Itapuwa kwa mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Nasiaminia ni nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Ngeo sleku inamecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka grini na chabani kuchomni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho. Kikudaruwe before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko
Kimboto, harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapoko. Itabidi ndo ni jenge kikokto. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Yoni sani zile nono na sikonde. Kama 40, itishe zote. Akirombo saa, ongeza toke.
Kwa muranga minika warufoko. Kiko vye pide miako meko magomboko. Wadha wa hitika kijileta pita nako. Na mikishodura ongeza koktel ya karofo. Niko na risto, za uka gito. Jikina Bosco, mbogi yao. Walipoteza, mavaji zao. Weza mikono zosi kwa mademu wao. Nishaye vuta mbicho nika spanki wa kithomo. Na misi fala na jono nuka kamushono. Kasange kuwa rapa ninge kuwa refangono. Nindaji reo mmoje kunye supo kono kono.
This is K-Brand Africa, the international DJ. Follow on Instagram, Twitter and Facebook at K-Brand Africa. Move with a brand. Be the brand. Spin Yard Sounds.
Go back to Belle. ask myself, I never go. I look you, they laugh, you go. Don't put it on, go. I shall no say the dog go come. Mama, I no say the dog go come. Money, you no go fit the lad, oh, mama. Mama, life not done by done. Whether you like or not, go by jinja, me a best kill it, go pass. So, yeah, keep me jack on, go. Anybody, when no one does, I
Mimbo wanzisha na bado miumalizi. Mimbo wakisha na bado miwazima. Ambia Kenya powers taki stima. Zangu chio tamo luwezi zima. Filo ndani ya tamo siyezi poa. Hizi roots deep sana bana. Hata wale wa shamba wa kushrap kuna venya wezi ngoa. Najipenda sana siyezi yowa. Kifanyi kazi kamewaka. Yufanyi kazi misi waka. Si trash lakini bado naitaka. Nikipanda stage wanaitana. Nikishuka wanajua nimeimoda. Bila suti niko fishing. Mabao nyingi cheki scoreboard. Ubao kibao no wanda wana chalk jaw.
Asimuki olia. Asimuki olia. Asimuki olia. Asimuki olia. Kamiwaka sana bana. Kamiwaka sana bana. Asimuki olia. Asimuki olia. Asimuki olia. Asimuki olia. Kamiwaka sana bana. Kamiwaka sana bana.
Ulalala. Hira hiya bado nasikia imedos ban. Kurarana. Nasikia nini anda eja tamjatoboa kuvote ban. Mapolitician wametugeuza machete. Venye uku kwa street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajikanga. Big brother tangu ni kue mchanga. So mini isa we ni habibi na manga. Tonya loka, Villa Rosa, Camp Whiskey, Nasi Jiski, Good MC, Uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria boy design muse hizi samati wanadai squeeze mini mselfie. Wamesau kukiwa stage late night nikipiga show. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi 50-50 adio blake. Na bring it back Z na move forward. Ambia promoter let a show man. Left is winter mindyo snowman. Mita kuingia mindyo dough man. Ambia na bounce wa zidi jumindyo niko na dough man.
Fashion icon, Audrey Hepburn. I move keys, but you hold with one turn. If you get one turn, then one earn. I straighten all these bitches out with one perm. Whoever gassed them ain't none of my concern. But see the Lord show me dreams to confirm. They done went to witch doctors to bury the Barbie. But I double back, kill bitches, bury the body. And that go for anybody, you'll be thoroughly sorry. I could wage war or I come in peace like Gandhi. All my powers back, now I'm scary to zombies. Bring the heat to a sizzle, ain't talking Kalonji. I done fasted and prayed, had to cleanse my body. Abstaining from sex, had to zen my body. I ain't giving, so don't ask, I don't lend my body. Gotta be king status to give men my body.
You gotta be king status to get in your body.
Fuck yeah, cause a queen is what I embody, huh?
Nigga thinking he could be Biggie. One rough ride, now you DMX and Swizzy. One hot video, you hype, now you just giddy. You made one dope beat, now you Kanye. You got a nigga named Jay, now you Yonce. You got about 3 stacks, now you Andre. You put a part in your fade, yeah, you Nas, bae. You gotta have real skill, gotta work for that. If it's really your passion, would you give the world for that? Unlike a lot of these hoes, whether whack or lit, at least I can say I wrote every rap I spit. Put my blood, sweat, and tears in perfecting my craft. Still every team's number one pick in the draft. You could bring anybody, whether man, pick a day. Kobe, KD, Kyrie, pick a K, pick a K, pick a K, pick a K.
Underburn, underburn, underburn.
know me. He's looking at my kids like I'm bossy.
Bang, 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 bang. Hey.
Hey, yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. When step you step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones sound like me. Other than a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want a piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby, I'm a hammer, did you shop?
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's so free. Bossy, house on the coast cheek. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ay. So when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me spitty body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble. Why you give me this up now, turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. Never push that button, my girl, down, but I can't tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Def London and me done it.
K-Brand.
Bossy, yeah. Godfather, man I'm OG, man I'm half rock, man I'm bossy.
See, I wanna go with a long misstepta. No, they think, no, they wonder. Give me my, yeah, it's a vibe. I wanna go with a long misstepta. We no gonna up when he enter. Boy, we go love me like no water. Diddy girl, we go love him as a sister. Wanna go with a long misstepta. We no got it gone, but he go enter. Give me brain, make a mental. Yeah. I know you got another sister for your house, so
go love us something.
Keep it on the low, no go loud and loud.
Go love us something.
I like it, I eat it, it's night night. Cloud nine on the replay. Gimme, cap, make a DJ. Mr. DJ, sit down on me, right?
Oh yeah.
Me wanna sit down on the mic.
Oh yeah.
Say me wanna sit down on the mic, yo.
Oh yeah.
Sit down on the mic. Sit down on the mic, oh. It's a vibe, yeah.
Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results, yeah. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napende unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe pole. Iwe pole. Penzi yetu iwe pole. Napende unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe pole. Iwe pole. Penzi yetu iwe forever. Roho safi, roho juu. Hadi zifike chini rasta. That's how long I'll be with you. Inye kuna mahatas. These are spirits, believe me. Don't let them fill your cup. Don't let them get you drunk. Wakujipendeza ni wengi. Watu wakununua na kuwacha chenji. Hawa ni watu wangependa uwe deni, hey. Baby usikuwe deni. Love can never be bought. Straight from the heart, it can never be fast. Be there, I've done it, I've seen the results, eh. Now that we should hold, yeah. Benzi, I do you forever. Now I'm nobody now my Benzi, I do you forever.
Lazima utalewa, roho yako ya pili.
size. Ongeza sukari kama change. Toka migori 29. Sisemi tena sikuwa mimi. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Toka migori 29. Sisemi tena sikuwa mimi.
Oh baby, pull up, pull up. Pull up, pull up, love, yeah.
Pull up, pull up, love.
Oh, baby, pull up, pull up, love, yeah.
Kauna daru kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka ndo yu ya kambo. Eni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazi ya njugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni afadhali sijikune ndugu. Kai wezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza za mandani otero. Tuk tuk na kutemia java mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Chani uwa Design mkori na kiwa java. Kukumanga we ni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kusika masaba mora. Atubatuka sita na ma. Makada shankati sakoja. Mkori na wenuza kishada. Kidole mkori na wenuza kishada.
Niko hae na sizime yongwae. Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae. Iku seke niza washa tiringai. Ani chafi ni mtaro ya ni dark inside.
Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kaka leta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge kike, itinge titike ka.
Getting get it ticket.
Jet design mukorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Atuba juka sita na ma. Makada shankati sako ja. Mukorina wenu za tishada.
This is K-Brand Africa. The international DJ. Follow on Instagram, Twitter and Facebook at K-Brand Africa.
Instagram too. Sometimes we go sober, sometimes I feel too. Like you saw me in a junga, ha, my visu. Ask how I do, need a better than you. Hey, want me pay attention, not a silly piece. Niki say piga, ka uba si tisi. Sija kula yako, yo need te visi. Mina kwa ka romantic, neza kwa mpisi. Wana nita goda, timido kata godis. Hapa midio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machocha. Anything, anything, a lot, and ilo lot.
Kushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, nisiba koko oh, ore ai, nima kushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, nisiba koko. Nyama kwa nyama sijui kama kisa, leta change juice jai tupakia. Nina asali lakini sina beat, napenda punyeto ndio mana sina beat. Anapenda dina lipota ee aje, mazi gwembe, omulira mwana wanje bangai. Ore ai, nima kushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, nisiba koko oh, ore ai, nima kushoto ai, ore ai, niki mangoto oh, ore ai, pita orosho oh, ore ai, nisiba koko.
Mambiro, we unaenda raw, kakiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom, kambioni kuchana tukanjong, ah, wanjiro nikurukie kinjo, kombero nikukembe kwa chuom, oreo more origanero, waitero tari ariganero, oreo more origanero, waitero tari ariganero.
Ina kodoga kwa, onegiaba, onegiabura, ina kodoga kwa, onegiaba, onegiabura. Diwa murango na madama track sana. Ana 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 turi yako sop sana. Sijacha kure dana nilitama sikio pamba. Kuvimba kicho micho mandi bigi wanakada. Nilipenda shade sana nkako sadi sta shahada. Nilipenda iku sana malaka nibia jimbota. Matemi nkaekewa kwa kiruma na mogoka. Na bado tukipatana wanade kushkiwa soda.
Kwa mama adha nila wofu matu kilena. Just a bit
Mavu on the beat.
Saitani awe chena life yangu kaze nishajua gondo faze kila mtu mwita bazen jeso ne muathani
amen
ne muathani
amen
jeso ne muathani ne muathani ne muathani
amen
bila ya life ni
fogadari 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 fogadari
jeso ne muathani
amen
ne muathani
amen
jeso ne muathani
Mashinani amenitoa magizani, madhina madhina nimeishi mashidani. Tosha kanilea na mashida mingi flani, na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma, vijana kuchwa mojo yuuma. Jesus web, amini agathe kiufogodhari. Sema me nifanyike kifogodhari. Blessings imuagike kiunadhari. Msitulie tutachishe. Jesu ne muadhani, na ne muadhani. Jesu ne muadhani, na ne muadhani.
Jesu ne muadhani,
amen.
Ne muadhani,
amen.
Jesu ne muadhani, ne muadhani, ne muadhani,
amen.
Bila ya life ni
fogadari, 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 fogadari.
Jesu ne muadhani,
amen.
did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did.
Gang gang ita kukari do, pop pop ita kolimo, goko hora mini horrible, niko mbele cheki horizon, lamba lolo pewa lolipo, yeah. Bo male tuko corridor, nyama wengi cheki bori bro, pizza the king, gorio, fuck popo mini radical, be a pastor about dani kitema mini cardinal, mdogo mdogo hini cardio twinning mini opio. Mbaya weni tadipo, sura mbaya lakini debe jo. Ramadan, shingo padilok, kura iba lakini sembe no. Niki pull up toka ndudio, chini ya maji pewa sushi mom. Black China try kuni road, niko mbele yao sana, wanipati ata dawa. Bob Male na Versace, pewa moshi miti dawa. Mko maji kila siku, mimi juu, mimi shower. Hey, kabla woge kwanza manga, stay fly me my bower, Nicky Land wanna fly.
Ziki shika we go wild, ziki shika ziki shika ziki shika, ziki shika we go wild, ziki shika we go wild, we go, ziki shika we go wild.
Vintage hini kaya, zako sawa zangu mbaya. Dar es Salaam mimi London, Paris fashion checky pattern. Ziki shika wika wagon, kiti shika kawe wanywa. Fiti sima kawe wala, inchi nzima mina tatu. Light skin weni wala, hini jealous kiza buzz man. Seti vela shika lighter, miku shoto mira right man. Chini ya waba mini titan, samba ya checky timeline. Nikichana mi makosa, minyamwezi bila cosign. Ay, niko wevi zenyu low tide, hamniwezi soma profile. Daily book mini loka, checky boots zangu loka.
Ziki shika wika wabu, ziki shika wika wabu, ziki shika wika wabu, ziki shika wika wabu.